kuzunguka ni kidunia. Hey, yale mateso unapitia, utunge brother, ni mitihani ya dunia. Nawe ujue usimsahau, anayeweza kurekebisha maisha yako. Yake mawazo ni mengi ushoki tanzi yani ni brother utatizike mwame mola wako mengi ya tatenda upate nafu ustirike
tumtumaini ye mwana nae atatenda tumtumaini ye mwana nae ndo muweza
Soka Mambo taratibu Yani aste aste Solo Hey Pete 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 Chua Kaka Masuni Wape kitu Wape kitu Chua
Wano nalala mika baba
Touching.